الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بغاندا بفابي بتيبا بغاندا بفيني بني نزي أبالي كو روضة أيزلام ميديا تبقى كل سايوم بروني بطوى سيمبا وكسسين كانانا تيرا وكتيبا الله نيرا تياتون بندقا كسات كوميو tusisinkanye mu mbeera y'okubira nti tujjukanye eddiini y'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala mu mbeera ez'akanyigo ak'ebyemaali byafunda wala, abantu balina ebizibu eby'enjawulo, abamu banoonyeza ddi, abamu bakyala, abamu abaami, abamu kufiirwa ng'ekitiibwa Allah bwe yagenda bitematema. Naye wakati mu mbeera efaanagana bwetyo, tekitugaana kubeera nga tulondoola embeera ekitiibwa Allah mwayagala okuba nga atulengerera ku dduniya. Antuuse ne seka waffe Sheikh Abbas Zubairi Ssenkuba alabiseeko nate okubeera nti twanukula ebibuuzo byaffe obaolyawo tusobola okuba nga twesibira entanda tusobola okutekewa Allah nga obaolyawo atusiimye. Sheikh, nkusaba obuuze ku batuwuliriza.
Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبولي لزابة في منابة طلبة ويكتو جينجا ولو ntwala omukisa guno okubabuuzaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Seeka tutandikirewo omuisiraamu abuuza nti sheekhe, luli yakubuuza ku mazaalibwa, amazaalibwa agakuza atya? Yali ategeeza mu baafide
eye
baafide nti asobola okuza baafide ye ye
okuza birthday y'omuntu kukoppa bakatuliki si kikolwa kyaffe. Hadithi mweri Muslim na nabi atugaana okukoppa bakatuliki
nkola si yaffe
era obalaba bebatandika n'enkola ey'okukuza Christmas fe twali tetubiina. Abashia bakifuna ne bakikoppa, bwe bakikoppa ne batandika okukuza amazaalibwa ga Ali, Imamu Ali.
Naam.
Bateka wa mazaalibwa ga Nabbi. Bateka wa mazaalibwa ga Fatima. Ne bateka wa mazaalibwa ga Hassan. Bateka wa amazaalibwa ga Hussein. Nabalala mu bakungu kungu ne khalife yali omukiseera ekya mazaalibwa baagakuza. Nga batandika amawulidi. Nenga bakopowa ku bakatuliki. Kuba bakatuliki kuvadda bakuza ennaku ezo ez'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Fe Allah natugaana okubakoppa basiraamu abatuufu kubanga ddala oli ku mulamwa, naye atali ku mulamwa era agenda n'abashia era omusanga nga akoze. Naye bwobanga oli ku mulamwa wetegereza ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam sahihi Muslim gagamba nti latattabi'anna sanana man kana qablakum, mugenda kugoberera enkola yaba bakola ki
yaba bakulembera babasooka.
Shibura mbishiburi
lutakuluta
kigere ku
kigere
hatta iza dakhalu yuhura dhabi, okutuusa banayingira mu kinywa
ekyenswaswa
la dakhaltumu
namwe mukiyingira.
Basahaba bali begendereza nnyo, babuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamba nti alyahudu wanasara ya rasulallah, kyotegeeza mtu genda kukoppa bayudaaya nabakatuliki abakulisitu abalokole abasivenisidde ku Yesu n'ebifaanana bwe bityo. Nabbi kyava babuuza nti faman, bwe mba sibe ngamba mumuluuza ngamba bani? Kitegeeza ki nti tukoppye bali ne tukunakuna okumanya olwaleero abantu bakoppye bakwata n'ebbandi ne bakola ebivvulu ebya Christmas ya Nabbi. Kati Muganda waffe tukugamba nti okuza amazaalibwa go si nkola yaffe, n'okkuza amazaalibwa g'omwana wo si nkola yaffe, kyenenye kyerese. Era mukitangira abaana, bw'olabanga ebyokuzanyirira naye kigenda kubeera mikolo minene gye bulijja nga Allah akujjuludde, kasita onaabeerako ebyafaayo by'obakoledde abaana bwe bajjaga tukuze amazaalibwa ga taata yadde yaffe. Baakulabanga nga wagufuula mukolo. Abakuza olwaleero amazaalibwa ga nnabbi, amawuleedi g'olaba mu ddiini teri yadde obujulizi obutono obutugaa nti tulina kuselebureetinga amazaalibwa ga nnabbi bwe tutyo. Tebuliiwo. Naye wamu n'okubeera nti tebuliiwo, abantu afuna byekwasa. Kati nawulirawo omuwalimu omu ng'agamba nti Allah atuga nti inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nnabi. Allah ne bamalayika batugamba, Allah ne bamalayika basaalira nnabbi. Allah n'atukoola nti ya ayuha allaziina amanu, abange mmwe abakkiriza, salluu alayhi wasallimu tasliima, musaalire nnabbi Muhammad. Nti okukuza amazaalibwa ga nnabbi tuba tusaalira nnabbi. Nendaba omuntu oba yalina kikyamu ku mutwe. Aya teyina alaaka na mawulidi. Aya etegeeza kusaalira nnabbi. Era basahaba abaali abalamu b'emitima gy'obusiraamu baabuuza nnabbi nga waali, tutegedde bwe tukutoolera salaamu, assalaamu alayka ayuha nnabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu fakaifa nusalli alayka, tukusaalire tutya omubaka? Nabbi n'abaga nti kuulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Yali abaga akukola mawulidi?
La.
So enzivunula eyo omanyi ajhalu nnaasi binnusus ahlu lbidali, bwe batya abawalimu bagamba ti abantu abakyasinze okubeera abatamanyi nusuusu za ddiini era nga bazitafuta mu ntafuta mbi be bantu abagunja mu ddiini, ne bateeka mu ddiini ebitakola ki? Ebitaliimu. Katugamba mwannyinazooba muganda waffe yabuuzizza ekibuuzo ekyo ti munnange tugezanga n'okola baasidde yonna ebeere yiyo oba ya mwana wo oba yaani, olw'obulabe obugirimu gye bulijja ne abaana b'okubeera nga bajja kufuula kukifuula ekijjukizo, osisinkane Allah ng'owekitiibwa Allah obutuufu munyiivu gy'oli. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum.
Seeka tuzzeeko kino.
Naam. Seeka kikosezaawa omuyisiraamu yenna okubeera muzimu ku sekitisi z'obusiraamu nga abahizibu tahariri,
naam,
abasuufi,
abakhawariji,
naam, bamurujaa n'abalala ab'enjawulo, abashiya,
abasalafu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an yavumirira sekitisi ezo zonna, ne nabbi Muhammad n'azivumirira n'alekaweegi. Nabbi Muhammad yalekaweemu. Era obujulizi obulaga ekyo, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yafaananya abantu abakola ekyo nti kyabashiriku. Yagamba nti wala takunu minal mushrikiina. Allahu akbar. Temubeeranga abaki?
Abashiriku.
Minal ladhina farraqu diinahum, abagenda batematema amadiini gaabwe, wa kaanu shi'a, ne bafuuka bu
sekitisi.
Allah naaga nti kullu hizbin bima ladayhim farihun, nga buli omu mu kasekiti ke gyali awulira essanyu gyakola ki?
Gyatebenkedde.
Bw'atebenkedde Allah yakigaana. Allah n'atulagira mu Ali Imran kubeera wansi wa busiraamu ebbanga lyonna kubeera basiraamu. Nagati wa'tasimu bihablillahi jamia, mwekwate ku muguwa gwa Allah tabaraka wa ta'ala mwenna. Wala tafarraqu, temwetemaatemangamu. Kati ate ye nabbi Muhammad nannyonnyola nnyo kye bayita, era n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatemaatema nnyo. Kuba mu Qur'ani bwoba otunuulidde Allah atugamba nti abalikkirizanga abaatusookawe bakkiriza, abasalafu kyategeeza abaatusookawo. Allah yaggyamu kabinjaka mu Qur'ani, omuntu alina kubeera ku ntegeera y'abali, ate si kabinja. Nabbi yakayita kabinja, tuyinza okukayita akabinja, naye ntegeera nina kuba system Allah gye yateekawo. Era oli alowooza nti asalafiya kibinja, oyo aba aliko kirwadde eri system, kuba nabbi tasobola kuvuma bubinja alina kifuula kibinja. Era buli muntu yenna alina amagezi Allah yatulaga nti alina kwegomba abatusookawo abalongofu. Oba otunulidde nabbi mu hadithi yagamba nti iftaraqat alyahud ala ihda wa sab'ina firqa, abayudaaya beetemaatemamu obubinja 70 mukamu. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, ata abakristu beetemaatemamu obubinja 70. Wasataftariqu hadhihi al-umma, ateno umma yangi egenda kutemaatemwamu ala 73 firqa, obubinja 70. Nabbi kyavaga nti kulluha finnaari, bonna bwa muliro. Awo nno ngambira omuntu ayagala okugenda mu sekti yonna atunulire ekigambo kya nabbi ekyo, kulluha finnaari, bonna bwa muki,
bwa muliro,
illa wahida,
okujjako
kamu. Kati keyajjamu ako ketulina otunulya kekaliwa nabbi akaigamba bwe yali ayogera yagamba nti humma aba bali kwekyo ma ana alaihi lyoum, kyekyo kyendiko olwaleero wa ashabi ne basahaba ba yakaita firqatu najiya, akabinja akagenda okuwonawo abali kwekyo nabbi kyeyaliko ne basahaba. Awo nno we wava salafiya, olwokuba bwe baatusooka mu umma eno ne tubayita basalafu baffe, hadisi weeri ng'erimu sahihi al-Bukhari, bwe baseerabidde nabbi waffe Muhammadi mweri mu Bukhari, ayi nabbi yali alaamira Fatima ng'agenda okufa n'atulaga nti ye musalafu asooka alayhi salatu wassalam. Yalaamira Fatima, Aisha agenda okulaba nga Fatima akaaba, bwe yamala n'amuyita n'amukuba akaama, bwe yamukuba akaama agenda okulaba nga Fatima akola ki, asika. Bwe yamala n'amuyita Aisha n'amugamba nti nabbi abadde agamba biki, n'amugamba nti sisobola kuddira kyama kya mubaka Muhammadi naye nkyatula ng'akyali mulamu, kamulinda amala okukola ki, anaatera okufaawo. Nabbi amaliriza okufa, Aisha aita Fatima amunnyonnyola amugamba nti wayi mbuulira, amugamba nti kyeyangambye ekisookera ddala yangambye kitaawo ayinza okubanga olugendo lwakutte lugenda kumutuusa wa Allah, amakulu tetugenda kudda mu kusinkana kubulamu obwensi. Fatima n'akaaba. Namugamba kyokubiri ekyansanyusizza, yangambye nti nze omu ku bantu babagenda okusooka omusinkana okuva mu nsi, era Fatima waayitayo myezi 6 Allah naye n'amukola ki, n'amujjulula n'asinkana nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyava agamba nti mu bigambo bye ngamba yagamba nti ni'ma salat, weeraliikirira ni'ma salafu ana lak, ndi musalafu mulungi gy'oli Fatima tofaayo
nabbi Muhammadi
yeeyita musalafu, yagamba nti ni'ma salafu ana lak, nabeera ng'omusalafu asooka ye nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati salafu kitegeeza abo bonna abaatusooka mu lulimi, naye mu shariya tutegeezaamu annabi wa ashabi, nabbi ne baani,
ne basahaba,
waman saara ala nahjihim wattaabiin, n'abaagoberera basahaba, waman saara ala nahjihim, n'abatambulira ku sisitimu eyo, ensonga lwaki si kabinja, yo sisitimu, ala nahjihim ila qiyami saa, okutuusa Allah lwaliyimirizaawo essaawa. Kyovaolaba wali mbagamba nti ateegomba kuba mu kabinja ako kasalafiya aba mubi, lwaki? Nti nabbi yakajjamu beba abali ku ekyo nabbi kyeyaliko ne basahaba, ekyewuunyisa waliwo abeeyita waliyeyita musalafu naye nga talina yadde obuufu bwonna obuliko nabbi bwe yaliko ne basahaba bebakola ki, ebaliko. So weeyite musalafu nga ddala kyoteki, ne bw'oba teweeyise musalafu aslan, nga teweeyise muki, naye ng'oli ku ekyo nabbi kye yaliko, entegeera gy'oliko yeeyo. Nabbi bwe yategeera okuziika bwe yakukola nga ggwe bw'okukola, basahaba baategeera okufiirwa nga ggwe bw'okukola, basahaba baategeera essola bw'ogisaala, enzikirizayo ku bakulembeze bwe bwe yategeerebwa, enzikiriza ya nabbi Muhammad ne basahaba, naawe bw'otegeeramu enzikirizayo ku kumbereri wo ezijja ziguwawo stajidat ebintu bya bulijjo gubitegeera tubizza wabaani ekitegede bw'obitegeera ebyo oba oli ku sisitimu ya kisalafu ne bwobeera nga teweeyise ama okulowooza nti salafiya ogenda kulondayo gwe bikusanyusa bikusanyusa ebyo si busalafu salafiya system manhaj wala tamazhab si nti kwekubira ku mazhabu ga gundi oba kasekiti bwe kati la tugoberera sisitimu nabbi Muhammad gye yaliko ne basahaba bebitiibwa ne batabiri n'okwegatta kwabo walimu entegeera yabulwaki basahaba tubagulumiza nnyo mu salafiya olw'ensonga zino wammanga ensonga esookera ddala shahadu lwahi baaliwo nga nabbi Muhammad Allah amusaako buki obubaka tu fahimu kalama llahi ala muradillah bategeera ebigambo bya Allah nga bategeerera mu ddala Allah kyeyali akolaki ategeeza byonna bye bataategeera lwaki tulina kubeera ku ntegeera yaabo batusookawo basalafu baita salafu saalih olw'ensonga nti kyonna kye bataategeera baddukanga eri nabbi Muhammad ne bamugaa tutegeeza aya nyingi nga zaabalemu okutegeera ne bagenda eri nabbi ne bamugaa nti nabbi eno tetugitegedde nkiwulidde nga aya y'okulya ddaaku eri allah yagamba nti wakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhaitu labyad min alkhaiti alaswad min alfajr badduka eri nabbi yeyo yakoma wali allah n'abongererako nti min alfajiri nannyonnyola aya eyo waliwo aya eri mu suratu al-an'am alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi basahaba bajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamubuuza nti ayuna la yalbisu imanahu bidhulmi ani atasobola kwambaza bukkiriza bunaki bajja tebagitegedde amakulu baategereramu ddala konko nabbi sallallahu alayhi wa sallam allah kyeyali ategeeza
baanoonyanga kinyusi
kinyusi ne bategeera ekituufu kati yensonga lwaki entegeera yaabwe gye tuddirako ennyo ku nsonga naddala ezikwatagana eddiini kugamba abantu bantegeere bulungi ensonga ezikwatagana eddiini yaffe tuddukira nnyo kwabo ama ebikwatagana edduniya abantu basobola okukuguka mu mirembe mu bintu eby'enjawulo tekinologiya ebyawukanako nebiki tewaaliwo mizindaalo olwaleero gijja gisanga nga tukulaakulanye ebyo tudde eri ababimanyi n'ebikwatagana n'eddiini mu ntegeera tuddukira ku baatusookawo kyekyateekesaawo ketuyita firkatu naajiya akabinja akagenda okuwonawo omubuli bonna era owekitiibwa allah yali akoogerako yagamba ti fa in amanu bimithili ma amantum bihi abantu singa bakkiriza bonna ne bakkiriza nga basahaba bwe bakoze eki
nebakkiriza
fakad ihtadaw bwe bulunga awe wali salafiya fenna singa entegeera yaffe tugidrivinga tugiza ku bantu ku basahaba bategeera batya eddiini fakad ihtadaw tujja kuba bati baluŋŋamu wa in tawallaw bwe tunaagaana fa innama hum fi shiqaaq tuli ku byaffe kati kitegeeza buli ayimu amagezi ayina kuddukira ku ki alondoole buufu bwa basahaba entegeera yaabwe batabiina bategeera batya eddiini eno ekyokubiri fahimu kalaama rasulillah ala muradi rasulillah n'ebigambo bya nabbi byennyini baabitegeeranga nabbi Muhammad yabikola ki yabitegeera tebaalondangamu birundi era nabbi we yabanyumirizanga tebataategeeranyiranga bamubuuza alaihi salatu wassalaamu ekisembayo ekyokusatu ekyokuna abasajja abo boolaba hum alqurunu almufaddala be bamu ku byasa ebimanyikiddwa biri mufaddala allah byakolaki byasukkulumya kubinne waabyo yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti khayru nnaasi qarni abantu abasinga okubeera abalungi be bantu bange be mpangadde nabo mu kyasa kyange ategeeza muba basahaba thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abana abaddirira thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abana abakola ki
abana abagoberera
kitegeeza ki nti bali mu byasa ebirungi bateekeddwa okugobererwa amagwa aleese hizibu tahariri naawe olina okujja okunnyonnyola nga allah atugamba tubeere muki gwaleese obusuufi ng'otulaga nti allah atugamba tubeere basuufi ekyo tusobodde okunnyonnyolako nti tulina kudda eri kuba nabbi yatugamba ne allah yatugamba kugoberera nkola eyo gye yaliko ne basahaba tujja kuba tuwonye. Wallahu ta'ala alamu.
Kati ninnya obudde tebukumala okonewo ku Hizibu kati ni kajja katya kabinja nga kafunye obuganzi nnyo mukusomesa
Tahariri
kibasomesa
kabinja katandikibwa omu ku basajja aba Afghanistan yali Falastini yali omusajja oyo ng'atandika Hizibu Tahariri ng'ayina ekigendererwa ekikulu bali omuyita Nabahani na Nabahani si mu Falastini Nabahani yatandika akabinja ako ng'ayina ekigendererwa ekikulu kyakuzza bwa khilafa obukulembeze makulu abantu babeerina khalifa atya oluvannyuma lwa khilafa okugenda ekigendererwa kirungi nnyo wabula ya kikwata mu nkwata etaliiko ntegeera y'abo abaatusookawo baki abaatusookawo abalongoofu baali baagala okufuna khalifa waabwe yasooka Nabbi Muhammad baagikwata batya waddayo n'asoma kiba kya mugaso baddira nnyo ensonga ne baziteeka ku bukulembeze ezisinga obungi ky'obukulembeze nga tebuliwo kiba kitegeeza tewali ddiini ekyo kya bulabi mu ntegeera y'omuntu kuba omuntu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti omuntu yennyini nnyini aliko eddiini ye yega nti assalaatu imaadu ddiini masala ky'okulabirako essola yempagi eyimirizaawo eddiini y'omuntu faman aqaamaha gubuli yimirizaawo essola faqad aqaama ddiini oba oyimirizaawo eddiini yo kati gwe bw'otugamba nti obusiraamu buzimbiddwa ku mukulembeze bw'ataabeerengawo tetujja kusinza Allah subhanallah omukulembeze bwe buvaawo nga Allah avaawo ekyo tekiriiyo aslan so obukulembeze bukulu mu nsi era teriyo musiraamu ali ku mulamwa ategeera ddiini agaana bukulembeze kubeerawo obwo obusiraamu wabula tubufunye tutya si mu mbeera bwe gye balowooza baatukako ekiseera mu Lebanon oba mu Lebanon ne bagamba nti katulonde bannuwaabu teke baminisita baffe mu gavumenti eno yakebere yabakaafu tujja kukikyusiriza eyo nga baagala kukola kyebayita inqilaabu lfikiri okukyusa oba kyebayita kuya obwongo bantu babakyusiriza muli bannange temulaba kino kyekyali badde kikolebwa
okukyusa
entegeera y'abantu kyagaana baamaliriza ne bannuwaabu gye babatutte abaagala okukola ekyo baabagwamu battabatte so beewa emyaka ebbanga erimanyikiddwa nga bagamba nti tuyina okuba nga tutuuse ku kati emyaka gikubisiddwamu n'emirundi n'emirundi teriiyo we batuuse ekyo kyokka tekibagasa kutegeera nti Allah bw'atugerera embeera eno neegenda bweti eddiini wandiba tewali ekyokubiri kiraga obukendeevu bw'eddiini Allah gye yajjuza gwe bw'ogamba nti obusiraamu nga tewali mukulembeze oli atugatta omu bubeera tebujjudde oba kitegeeza nti nno obusiraamu obukubyemu ebituli tewaliwo omukulembeze tewali mukulembeze tusigala tuli basiraamu wabula tuteekawo wasail ezisobola okubeera nga zitutuusa ku ekyo buli alina obusobozi insha allahu taala nga tuyina tutandikira ku bakulembeze baffe abaabulijjo abaki abatandikibwako wallahu taala alam naye ng'omulamo gwa Hizibu Tahariri gwali badde mulungi mu ndaba wabula okugifuula sekiti kyokka kyagifuula ekizibu ekyo tekitufuuziza kintu sekiti nti abantu bagende ne sekiti fenna tukikolera wamu kyetaagisiza kati waliwo obwetaavu Nabbi Muhammad waliwoko ekiseera alaihi salaatu wassalaam ng'ali Makka ng'aba bakulembera bakuraishi bakaafu bashiriku ne bukeera ku makyanga takyakola ki nga si mukulembeze baagaana okusaala baasaalira e Makka emyaka emeka
esatu
wallahi sallu fi Makka isiraa walmiraaj yaliwo nga Nabbi Muhammad tannasenguka Allah namusaaka essola fasalla fi makkata thalaatha siniin naasaalira e Makka emyaka emeka summa urija bihi summa bweyamaliriza umira bilhijira n'alyoka alagirwa okusenguka bw'atuuka e Madiina n'alyoka akola paneri k'obukulembeze nga yeye pulezidenti waabo bonna sola ze yasaalira e Makka afu bibaakulira e Makka byonna bifu ate Allah atuzzangamu amaani wama kaana llahu liyudiica imaanakum Allah siwa olaba nezi situasaala nga tusaalira Falastini Allah tagenda kujja obukkiriza bwo mu mukozi solaza mu sinfuze muasara Allah tuzanga mwamani so okubeera okw'omukulembeze kikulu naye si mu nkola ya hawa nafsi nti omuntu nga bw'ayagadde bwaba akikola tuyina kigobereza ntegeera yabatukola ki yabatusookawo wal ilmu inda Allah
barakallahu fikum walwira abuzize kibuzo kina connection kwecho Ata salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaykum assalam
ono ye imamu abuza nti obusilamu bwogera ki ku bazikiri kalenge era singa bamusaba bamuyambiseeko agawe ku muzigiti asulemu okone kunnakwawo akola atya yina okulamulwa alamulwa atyo ye abazingire ddala awo
abazikiri kalenge kekamu ku bubinja nabiwaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogerako obutali ku manhaji ntuufu baganda baffe batusonyiwe naye kino tetuyinza kukireka kubanga amanatu ilmiya era zikiri kalingi tutegezaamu jamaatu tabligi netambula muki
bana batera okutambula
n'emigugu mizikiti yetegezaamu jameyo eina ebikolwa byekola ngu birabira ddala nga bwe bwali badde obusiraamu wabula nabo tebagikolera ku ntegeera y'abatusookawo baki
abalungi
aboluganda eddiini eno buli wetunaagireka nga buli muntu ayingizaamu kyayagala tetugenda sigaza ddiini era tugenda kumaliriza ngaefuuse ngaeyabaki ngaeyabakatuliki Pawulo bw'eyaleeta n'ateekamu paapa naye bw'abeerako kyalabye ng'akiteekamu gundi bw'alaba tumaliriza eddiini efuuse emikululo gya buli awuhaamu buli kintu kyonna ekikyamu katugamba tutya nti zikiri kalenge enkola ey'okutambula nga tusula mu mizikiti si nkola yaffe kisookera ddala eyawukana n'entegeera y'abatusookawo abalongoofu nti basahaba b'ebitiibwa daawa yaabwe si bwe batyo baagikolanga daawa yaabwe baagikolanga na kusomesanga bwe baddayo ewaabwe kubanga omuntu Allah yamutunuuliranga alina obuvunaanyizibwa olina obuvunaanyizibwa bw'omukyala obw'abaana olina okugenda okukola kivula bana olunaku olukulu olw'ejjuma Allah yagamba mu Qur'an ti faiza qudiyati ssalaatu fantashiru fil ard essola bweggwa bannange mugende mu nsi wabitaku min fadlillah munoonye riziki gw'omuntu lwaki omusiba mu mizikiti ennaku nnya lwaki omusiba mu mizikiti ennaku ttaano olaba ilimu baagifunanga nga nabbi waali Umar agamba nti kunna natanawabu fi lilmu iri mutwalinga tutumangayo olusi bannaffe batubeererewo tugende tunoonya riziki abantu baffe kibanaakola ki bulwaki otta ibaada ey'okunoonya riziki n'olowooza nti ibaada endala egenda kujjawo ibaada endala so zonna zibeerewo beerawo ng'osinza Allah tabaraka wa ta'ala obudde bw'okusinza bwe buggwawo genda onoonye riziki osobole okufuna abantu kyebanaalya abeewuuna kyonaalya oli ayinza okugamba ndi affe tulina bafanda abatuteekamu ojja kuteekawo enkola embi ey'abantu okwekuumira mu bwavu munnammwe mwe mulibeeraawo nga mulowooza nti ajja kukoma ku ibaada bbiri shahaada na kusaala oba ssatu n'okusiiba teri kuwa zaka terigenda kukola sijja songa zonna ibaada kati abantu eyo enkola gye bakoleyo ga nti tusule mu mizikiti ennaku bbiri nnya nnaku meka amakumi ana naku ssatu enkola eyo siya yankola y'abatusookawo abalongoofu ambeekwasa ekyafaayo kya Muazi oli yali muwalimu nga Allah amuteeseteese nga ani amuteekateeka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amutuma Yemen yasulanga mu mizikiti ebiseera ebyo ne Yemen tewaali muzikiti kozi n'ekisemberayo ddala ku nsonga ya zikiri kalenge ng'oggyeko okubeera nti si nkola y'abatusookawo abalongoofu ng'oggyeko okubeera nti bayina engeri gye boonoonamu obudde bw'abantu bwe baali badde bakoleramu ebintu ibaada eziriko obujulizi okubeera nga hum ajhalu nnaasi binnususu tebafaayo kwetegereza nususu zino ilimu tebagifaako etegeerekeka era balaba omuntu ng'agenda okusoma ebitegeerekeka bamugobayo baagala bantu bakuferaaferaawo bafeekefeeke la baganda baffe muti Allah tabaraka wa ta'ala irimu esomebwe nga bweteekeddwa okukola ki nga bweteekeddwa okusomebwa era mugiyigirize nga bweteekeddwa okukola ekyewuunyisa basanga omuntu alwaleero asiramuse ne bamugaaga yagenda otuwa bayani siramuse rero ne bamukwata mu kikwe kwetu ne bamugamba alete bayani juzi twali wali ku masjidi Bukhari omvubuka n'avaayo nga ne hadithi tasobola gitereza wallahi laba bwagenda okutemerera nabbi Muhammad byatakola byatayogera laba bwagenda okutemerera Allah so kyabulabe omuntu okubeera ng'oyogera ebintu nga tobiinaako kikumanya Allah tabaraka wataala agamba mu Quran fa'lamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik yaganti kitegeere kiteri kisinzibwa mu butuufu okujja ko Allah imamu yagamba nti fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal Allah yatandika na kumanya nga tannaba kuleeta bikolwa nakwogera so tubagamba baganda baffe beegendereza edda'wa eyo kubanga erimu ensobi mpitirivu newakubadde nga waliyo n'ebirungi birungi bye balina wetukumakuma tugende tulambule ku bannaffe mu birungi bye balina Allah ayisirizaako ku bo ogenda okkakkananga ejjamu oluusi ewezi ni ensobi ezo zetwagala muveemu ez'okusula mu mizikiti abantu okubasibiranga awo ebbanga lyonna n'entegeera yamwe eddi nti omuntu bw'aba agenza okusoma agenda kuwononekako si kituufu tubyeggyemu wallahu ta'ala a'lam
Allah akirese muzungu naye agamba nti omutwe gwagala kugwa kiwalaata is it permissible akkirizibwa okukozesa eddagala okurestoring enviiri ze
naam lwaki akkirizibwa okukozesa eddagala enviiri ze zikomewo kasali baayo nga basawo baffe baalikola ki
baali confirming
baali recommending baali commending nti tusobola okukozesa lwaki anti ekiwalaata bulwadde
ekiwalaata sheikh bulwadde
bulwadde gwolabika bulungi ng'olina ekiwalaata bulwadde
alwadde ekiwalaata tumulabe nti alina obulwadde bwe
teri yeegomba kubanga enviiri ze eno gye ziri eno wantewali teri kati kyonna ekisobola okumuyambako ekiwalaata kiveewo bwaba wekiri akikozesi
abamu bagamba nti omuntu agwa ekiwalaata kabonero kakubeera mugagga
nabbi si yabyogera ebyo si yabyogera sallallahu alaihi
wasallam wabula
ate bayiraguza nabyo simanyi wekiwera ekimera wano bubwavu wekimera wano bugagga kullu hadhihi batil bulwadde yaakhe bwoba ofuna engeri gy'osobola okubeera nga weewala ekiwala ate ekyo kikole ki kyewale tusaba Allah tabaraka wataala atugasie nabyo
akantu ako kalina oluganda ku bulevu obumera ku bakyala abakyala batera okulekako obuviiri oluusi obubeera butaano bubiri kamu nekakulya nekajja naneyaga nti bwakasalako abassa emikisa gyonna gyonna egy'okugaggawala ogasanga basiraamu naye ngaakalevu
ate ekirevu omukyala bwamera enviiri zonna ez'ekirevu amateeka gamugaa akajjako
akajjako
era bwabeera n'eddagala esobola okuziggyako aziggyeko kubanga mushabahatu rrijal aba agenda kufaanana abaki
abakyala abasajja barakallahu fikum agamba nti ona alina nze kabere kwa Hasani Lujja from Mukono na Kabago
barakallahu fik
kigagga zone Hasani
awangalira mu kigagga zone
ekibuza ganti nino mwana mulenzi ye Muhsini naye buli lutumuwe mmere asooka kujjako akamere katono tono nakawa obuuka mu nsonda omwana alina omwaka gumu n'ekitundu sheikh kakati agamba nti omwana oyo bwagira nakwata akamere naga nti mulye ma
nga ayita obuuka buli
ayita obuuka omuzadde w'omwana aga nti omwana alina obuzibu kiki
la talina buzibu abaana bibeeramu ebyo omwana omulala nga ye asinga kwagala puusi ezo nange wange ninawo ayagala bupuusi obunyo obusika omukira bwabuwa ebyokulya bwakyo era omwana kintu kyabeera nga ddala ddala muli awulira akyewulira oba akyagala akikulembeza nnyo kati omuntu ayagala nnyo mukwano gwe kati alabika mukwano gw'abuuka wabula okufuula nti ddala ayina obuzibu ng'amaze kutuuka myaka gya tamiizi emyaka gy'okwawula genda okumulaba nga byakola tebikwatagana na muntu naye abaana bazanya n'ebiwuka abaana bazanya n'ebisolo abaana bazanya n'ebiki oluusi n'eddole waliwo omwana yazanyanga n'ekinyonyi nga nabbi waali alaihi salatu wassalam era nabbi lumu nekimufaako ekimufaako bukyamufaako omwana n'anakuwala nnyo, nabbi n'amugamba nti waali taata w'ekinyonyi, yamuyitanga taata w'ekinyonyi ekyo, bwati bwe yakituuma. N'amugamba nti ekinyonyi kikukoze ekyata okufa, nabbi yazannya nayo ng'asaaganabo. Kitegeeza ki? Nti abaana babikola ebyo bulijjo, omwana talina buzibu. Wallahu ta'ala a'lam.
Agamba nti omuwala yakulya mu maka ga Busiraamu. Agenda okuddamu okusisinkana ne maama we nga wayiseeko akaseera. Ng'akuzeekuzeemu. Agenda okusisinkana ne maama we amuzaala nga maama aweereza mu bbaala. Ate ng'alunda n'ebisolo biri ekitiibwa Allah bye yatuziyiza.
Embizi.
Embizi. Essaawa eno alina obuzibu, maama we atandise okuvumirira engoye ono z'avaala mpanvu yeebikkirira, akola abuuza akoze atya, ate nga kiri wakati we na muzadde.
Bw'aba asobola okutuula naye atuule naye maama. Amugamba nti maama, kituufu nze bino bye nnakuliramu kinswaza okwambala bunyini. Ekyokubiri tamugondera mu kuweereza enguuli n'embizi. Era bwe kiba kigaanye ng'atuuse emyaka gy'okwesalirawo, amateeka gamuwaliriza okuvaayo, agende eri omukulembeze w'Obusiraamu yenna amunnyonnyole embeera gy'ali. Allah agamba mu Qur'an ti kuli ya ibadiya allaziina aamanu, gamba bakkiriza baki?
Abakkiriza
amaze okukkiriza Allah. Inna ardi waasi'a,
ensi ya Allah ngazi.
Si Allah ngazi. Fa iyaya fa'budun. Muveewe babanyigiririza ku ddiini yammwe. Mugende walala musobole okubeera nga musinziriza Allah wammwe. Tulaba nga kigambo kinene. Ya ibadiya allaziina aamanu inna ardi waasi'a. Ensi ya Allah ngazi. Fa iyaya fa'budun. Mugende awali Allah munasobole musinziriza. Tewenyigirizanga wantu bakunyigiriza mu nsonga za ddiini. Vaawo naye maama wo muyise bulungi ebbanga erisigadde lyonna mubisigadde, okuggyako ebyo bya haramu byayagala okukaka. Wallahu ta'ala a'lam.
Omuwala yazaalibwa mu maka amakulisitaayo, naye okusoma kweyasomera mu masomero ga Busiraamu. Era mikwano gye gisinga misiraamu. Bw'atyo n'asalawo asiramuke. Naye famire ye efuuse ku bulamu bwe ekizibu. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, adinayingiddwa rights ze, agobaganyizibwa. Essaawa eno abazadde batandise okumuyimiriza okubeera nti addamu okugenda mu maaso n'okukolagana n'egyo emikwano gy'alina
gy'Abasiraamu.
Ibada z'abadde ayizeewo kentonotono ng'okusaala n'ebirala ebiri mu Busiraamu n'ebikulu, atandise bikola mu kyama. Naddala ng'essola ya subuhi agisala oluusi tebannazuukuka. Essola ezimu okuzisaalya mu nkweko. Ayinza n'okuba ayolekedde akabenje okubeera nti oboolyawo ezimu tajja kuzisaala okutuusa nga oboolyawo kino kikutuseewo, abuuza kyakkola akoze atya?
Mwajinaffe tusaba Allah tabaraka wataala amuwe obulungi.
Amiina.
Kubanga bwe tunuulidde hisitore w'Obusiraamu ebyo byonna byalimu, waliwo n'abawaliriza abamu ku basahaba bavumye Nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
nga bali e Makka mu mbeera eyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam
hasbunallahu wa ni'mal wakeel
webajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, webajja gyali agati nabbi baatukase tukuvume alaihi salatu wassalam. Nabbi naga nti fainzaadu fazidu, ne baddamu okubakaka munvume mugende mu maaso n'okunvuma babanga batuusaako ebiwuliriza. Atimanyi naffe muganda waffe tumugamba nti agende mu maaso
anywere
anywere. Siraamu buyita mu bulumi ebbanga lyonna, buyita mu bulumi era omuntu bwabanga ayagala okufuna obukkiriza obunywevu wakomba ku bulumi obufaanana bwatyo, si kyangu kubuvaamu. Wabula tumugumya insha allahu taala bwafuna okusobola okubeera nga ayawukana n'abantu be ebulijja, ave agende nga bwe twanukudde oli, akole eddiini ya Allah nga teryamukuma ku mukono. Yagamba ekitiibwa Allah tabaraka wataala, ya ibadiya alladhina kul, ya ibadiya alladhina amanu, gamba bakkiriza bakoze ki, abaddu bange bonna bamaze okunzikiriza nze Allah, inna ardi wasi'a, nze ya Allah ngazi, fa iyaya fa'budun, bagende eyo bansinze. So mumbeere efaanana bwetyo, tugamba tutya? Tugamba insha allahu taala basobola okubeera ng'agenda gy'alaga yonna n'asinzirizaayo Allah tabaraka wataala nga tebajja mukuba kuki ku mukono. Wal ilmu inda Allah. Sawa ekitiibwa Allah sheikha akumalire naffe atumalire.
Amin.
Sala Allah atuwe eddiini eno nga kirabo. Aseeka mu Qur'ani tulina ayatu ddaini.
Enam.
Allah yakuutira nnyo abajulizi okubeerawo nga tuwalagana oba nga batuwola. Mu mbeera efaanagana bw'eti ne kitulaga nti abajulizi okubeerawo ekisookera ddala kwe kutuukiriza enkola ow'ekitiibwa Allah gye yakyagala mu kibeera.
Enam.
Aga nti ani asasula abajulizi bano?
Okusasula kw'abajulizi kuliko kawulu ssatu. Ebigambo byabaolimu mmeka?
Ssatu.
Kawulu esooka, abantu abajja okujulira noono omuwandiisi baga nti ogwo mulimu Allah tabaraka wataala yeyaguba kwasa, so tebeetaagisizza kusabayo ki, bakole lilla. Kibula Allah yagamba nti faliyaktub, yagamba nti kama allamahu Allah, amakulu Allah yennyini yamuyigiriza awandike. Ogwo mulimu Allah yagumupanga, so teyeetaagisizza genda wa mulala yenna kukola ki. Kawulu ey'okubiri egamba nti ono gwe bawoze ebbanja mwavu oredi mwetaavu, kati ate lwaki tumuggyako? Ono ye mugagga
nannyini kuwola,
nannyini kuwola
alina
ku nsimbi, abasasuli
yaba abawa ssente,
yaba awa ssente, kuba obusiraamu bwajja kukwatibwa kisa bantu abawa ssente. Kawulu ey'okusatu baga nti bakwatagane bombiriri kubanga bano bakoze omulimu omulungi, nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man sanaa lakum ma'rufa, abakolera akalungi fakafi'uhu, mubeereko ne kimukola ki,
ekyemuwaayo,
fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi, omutafunayo kyemuwa kale mugambe nti jazaaka llahu khaira,
owekitiibwa Allah
akuwe bulungi. Kitegeeza ki? Nti bwemuba muganye musabire kale ku dduwa, musabire ku dduwa, naye nga kawulu esemberedde okubeera entuufu yeyaabano ababiri olw'okubeera nga bakoledde omulimu omulungi, babeereko ne kebakola ki, olaba ba tugamba kuba baddewo nga tugaba maali ya mufu tubaweeyo ketubawaayo, naye ate bano ababaddewo n'omulimu gw'okujulira ku nsonga enkulu eyo waali baddewo okukwatibwa ekisa, nembeerako ne kimukola ki,
abazze nga tulina bye tugaba eby'omufu ne babeerawo nga tugaba ne batunuulira nga si ba mu famiri.
Allah yagamba nti wa idha hadara alqisma, singa babeerawo nga tugaba ulu alqurba abeŋŋanda walyatama ne bamulekwa walmasakin ne bamisikini b'ekyalo, farzukuhum minha, mukwateyo ke mukwata mbawi, waqulu lahum qawlan ma'rufa, ate bwe bigaano boogere nayo ebigambo ebisaanidde
nawe ebigambo
ebirungi
ebiwoomerera.
Wallahu ta'ala a'lam.
Enam, ndetuseeka obudde bugenze tuwongerezeyo ebibuuzo bitinitini wano biiginira tufundikire. Aga nti nze Kamuto Sadati Kitowa Island Kalangala, kiramulo kitya mu busiraamu okuza amazaalibwa? Ndowooza ki ekiri, ndowooza ekyasoose? Ati assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Tayibu Ali. My question, abuuza nti njawulo ki eri wakati wa ruuhu ne nafsi?
Twakyanu kula ekyo omulundi guli tugamba nti arruhu
enam
tegeezaamu omwoyo, ama nafsu kiyina amakulu agaweraawerako, kitegeezaamu omuntu afudde, omuntu ono yennyini nnyini amuyita nafsi afa. Kati nze ndi nafsi naawe oliki? Anabaga nti arruhu mwoyo, annafsu addamu,
musaayi era twayongerako obujulizi obugamba nti wekitiibwa Allah tabaraka wataala yagamba nti wayasalunaka ani ruuhi bakubuuza kukikwatagana n'omwoyo kyabaga nti kul arruhu min amri rabbi lagansoga ezikwatagana n'omwoyo ziri wa Allah
enam
kati omwoyo Allah tabaraka wataala yagumanyika abeere nabbi Muhammad Allah yamuwaayo butono kuggwa kati wama utiitum min alilmi illa qalil n'ebikwatagana ku mwoyo twabawaayo ki butono kati kitegeeza ki nti omwoyo azamu khalkillah kyekitonde kyasinza okubeera ekinene si kyakuzanyirako buli omu ajja kwepakapanka agenda akinoonyereziiko si kyangu amma nafsu owekitiibwa Allah yatugamba nti kullu nafsi era bali baga nti omwoyo gufa omwoyo tegufa naye ate nafsi efa yega nti kullu nafsi dha'iqatu lmaut buli muntu ani tetuvunula nti buli mwoyo wabula tugaa buli muntu yenna alina okukomba kukola ki kuba omwoyo tegufa gwo guyina Allah gyagutwala niwe omuntu yakola ki
afa
era kyebayita okufa mufaraqatu ruh aljasad
kwawukana kwa
mwoyo
mumubiri
kama nti mayit mufu kitegeeza ki kitegeeza nti okufa kutuuka ku muntu ate omwoyo tegutuukako ki tegutuukako kufa ezo nno ze zimu ku faruku n'endala twazoogera beetegereze bukiripo bubadde w'emabega wallahu ta'ala alam
enam abuuza nti singa aba afuna wuzu waliwo ebiyungo nga biriko ebikomo emirundi esatu ageza nti katugeza naba mikono naye kyategeezamu nti singa oba oliawo mukono emirundi eyo giweddeyo naye omukono gwe tegukoze eki tegutukudde akkirizibwa okwongeramu agunaazeeyo ogwokuna oba oliawo n'ogwokutaano
ekituufu ku biyungo nabbi sallallahu alayhi wasallam emirundi gye yatugerera gimala era abawani mbaga kitamwa okwongeramu wabula omukono guyinza okuba olwolumu nga teguyina we gutatukudde agunaaze obwolumu guyina we gutatukudde nga muno agunaaze gutukule niba kyetaagisiza kwongeramu naye obutagifuula daidana obutagifuula sunnayi lunaku yayongeramu ina ne bwobeera ku nnyanja toyongeramu okugyako olwolumu nga waliwo olabye nti tewakoze eki tewatukudde annabi sallallahu alayhi wasallam tawaddaa marra nabbi olumu yatawaazanga n'omulundi gutya gutya
gumugumu
oluusi n'atawaaza marratain ebiri ebiri oluusi thalaatha oluusi esatu oluusi nabbi wafa alaihi salaatu wassalaamu yatawaazanga byonna kyalabwako enviiri n'ayisaamu omulundi gumu era enviiri obujulizi obuliwo obusooka bugaa nti tusiiga gumu oba emeka
ebiri
obujulizi obuliwo akati abawali mbagamba ne bwatobeka wuzu esigala ntuufu afunye gumu wana afunyewo ebiri wali afunyewo esatu ziye sahihi ntuufu nkiddamu ne bwe tutobeka otabika
ebirungeimuogumu
ebirala ebiri ebirala ofunye esatu fawuduuka sahihu wuduyo ki ntuufu era teriiyo bujulizi buyinza kugitta wallahu ta'ala
alam
ati oyo ava okuba buloka omukyafu kyafu asooka naaba ebikyafu byabiteeke wali oli alete niye yaki alete niye yawuzo afune wuzo
abuuza nti waliwo masigidi yafuna abasaaza juma yokka tebalina busobozi bwa jamaa balamulwa batya mu ekyo balinamu omusango basobola okuba nga oba oli awo bava wala bavuga bugaali okujja mu jjuma naye ngaekitundu baalaba nga kyaliko obwetaavu bw'okubeeraku mu masigidi bafune ejjuma
ekitundu obutabeeramu jjama nako kwefaananyiriza bakulisitu
ennaku ezisigadde gubeera mu ggale nagigula lwakutaano
tetulaba nti ekyaki bazigula ku sande kubanga tuba tubafaananyi
wallahi
so balwane nnyo abasiraamu abo bave ku kikolo ekitali kya busiraamu ekyo ekyalo kirina okubeerako jjama imma okugiteeka eyo gye muli ne mugamba tulinawo masigidi yaffe gye tutaddewo ya jamaa mugye muva abangi oba okusenga wano wali omuzikiti at least wabeerewo omwazinyi nani ne imaamu abasobola okuyimirizaawo fariida ekintu ekiteeka mu ddiini ekifaanana bwekyo ekyejjama n'okwawukana ku bakatuliki n'abayudaaya wallahu ta'ala alam.
Seka tusembyeyo ndowooza na kino agamba nti akoze abaddeko ebweru emyaka nga 3-4 abadde akuba kyeyo nva Bulaaya abo ayina byakozeekozeewo ayina bu investments bwagenze akolawo atusize ekiseera n'alaba nga mutuufu akuze kitonda Allah kiyateekateeka nga ayina okufumbirwa njogera ku mukyala nasooka afunayo omusajja n'afumbirwa naye nga agenze omufumbirwa ng'ate n'omusajja yamutegeeza nga ayinawo puroguramu era ey'okuddayo naye yagala afune omusajja ono asooka amwetegereze abeere eri ng'asindika ensimbi ziri omusajja ono ng'ayongera okuteekateeka mukaseera wano nga nika yakamala okuba nga eggwa batambuddemu ennaku ntono ennaku zino tekinologiya mungi baagenze okukebera nga ali lubuto ate ne viza nga efulumye ng'ateekeddwa okulinnya mu nnaku 3 ate ali lubuto ate tebakkiriza wa lubuto kusala ku kisaawe ate ebyo yali yakolawo bifa singa abatabyongedde mu kasente akola atya aluggyemu olubuto
okusookera ddala eky'omukyalo okutambula ebweru ng'agenda bweru kukola amateeka ga sharia gakikola ki gakivumirira
enamu omukyalo okugenda okukola ebweru
sharia yakivumirira
Allahu akbar
okugyako ng'agenda n'ebbaawe nga bagenda kutambula n'ebbaawe oba nga waliwo kampuni ya mwannyina mwakola oba abantu b'oluganda Allah akivumirira n'okufuluma obufulumi kw'abakyala ega nti wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula okufuluma okwo okwajahiliya Allah yakugamba nabbi naga nti la tusafiranna imra'atun mukyala tagezanga n'atambula olugendo illa wa maaha zu mahrami okugyako ng'ayinani
zu mahrami
kati mumbeera efaanana bw'etyo shariya bw'evumirira ekintu wabeerawo ebizibu so tugamba omukyala yeewale oba embeera mbi tuyiirize ewaffe okugyako nga tufunye obukwakkulizo obwo shariya bwe yakola ki bwe yateekawo ekyokubiri ebintu bye bifa ajjemu olubuto eryo nayo zambi fenabbi Muhammad yatugamba mbuto kubaamu abantu bazisaale umma yeeyongereko yagaa ntazawaju lwaduuda lwaluuda muwasa abakyala abalina laavu abafuna n'embuto abazaazi kyeyali ategeeza
kiraba
fa inni mufakhirun bikum al umam yauma al qiyama nze ngenda okusinga abantu community ennene lunaku lwa qiyama kitegeeza ki nti gwe bwojjamu olubuto omulanga gwa nabbi oba ogukoze ki oba ogaanye ogwanukula ekirala mulimu ayinza okuba nga oluusi n'omwana atuusi yeetonze okutta omuntu nga tajja kulama ekirala mulimu n'omuntu okwetta oba kye bayita abortion abawalimu baffe abashari abakigaana oitakkirizibwa kujja mu lubuto lwaki yulki kisobola okuleeta omuntu ila damar damaru lhayat bulamu bwokukola ki okugenda kati allah yatugaa nti wala tulku bi aidikum ila tahluka buli kyomanyi nti kisobola okuteeka obulamu bwe mukuzikira tukikozesanga allah tabaraka wataala naatugaa nti wala taqatulu anfusakum ina allaha kana bikum rahima temwettanga allah ayagala nnyo allah wekitiirwa musaasizi nnyo gye tuli tayagala twette saba allah atukuumire obulamu bwaffe
amina.
nsaba Allah ataase bannyinaffe. Olwaleero bw'oba otunuulidde engendo z'abakyala aba bagenda tebasabye na kusaba babbaaba bukyabulabe, era mukyala akikola eyo aba akikoze mu bukyamu. Wallahu ta'ala alam.
Aweereddwa magezi ki ono atundeko ku investments ze yakola afune ekyokkola
kyaba akola mukibanga alaba nga kinaasobola omugasa, oba bw'abeerako ne asobola okumuwola empola entuufu, kuba abantu balowooza nti buli looni yonna ebeera mbi naye si kituufu. Bwofuna asobola okuwola miliyoni abiri nga togenda kuddizaamu magoba, azikuwola otandike bizinensi, oba tunda ku bibyo byoyina ogende mumaaso ne bizinensi. Tusaba Allah akugulirewo ya rabbi.
Amin. Sheikh barakallahu fikum.
Allah ibarik fi.
Alhamdulillah barakallahu fikum. Abadde batuwuliriza abatulaba nammwe mwebale nnyo kaddata wekitiibwa Allah nsaba abateeke mubamuwoze abakubisizeemu
amin
emirundi n'emirundi yawma alqiyama tatutte okujjako ng'atusiimye. Mbadde Muhammad Faruku abegawo muzindaalo prezenta seka nkusaba osibule kubatuwuliza
mbeebaza nnyo insha Allahu taala mwebale kutulaba ebbanga lyaffe lyonna. Saba Allah tabaraka wataala ow'ekitiibwa ayongere okubatukuumira. Saba Allah abagaggawazi buli omu amuggulirewo ya rabbi. Saba Allah ow'ekitiibwa awaniridde amawanika g'ensi n'eggulu. Allah buli omu amwongere ku riziki ye. Saba Allah ow'ekitiibwa awaniridde amawanika g'eggulu. Saba Allah atuggirewo embeera y'obwavu. Ayi Allah abantu baffe baavu tukusaba Allah obagaggawazi, obisimulule Allah byonna ebisibye Allah tukusaba obisimulule. Tusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala atuggulirewo abaana baffe baddeyo mu masomero. صلى الله على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.